Oh my God, Flick made it.
Ooh, 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 ooh. Look at me, Flick, bro. Oh, yeah, yeah. See what I did is now. Sini Rushero. Jibu langu, mi namba sifanye hivyo. I don't see anything wrong. Nisha sema all I need is love, yeah. You just a freak, freak, freak. Kila kukiche wono taka kileo. Sengino kona famba. Mtu wa kiki, kitu kikizi wono taka video. Mbona wish you wonder, yeah. Oh my, my, anataka ni chape. Sema shingapi mimi ni kate. Kasha jisati kwangu kama ni kwake. Ona, kameanza kunipa mambe. Kame tabi mba, 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 mba. Kana tabi mba, 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 mba. Kana tabi mba, 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 mba. Kana tabi mba, mba, mba. She knows how to give and take. Amenifanya mikwake mateka, yeah. Sometimes I'm just tempted to touch. Pose zake misi azidenay. Chizi fala wangu. Wopo akilewa naonge ya kimombo, yeah. I just like a liku nyau. Oh no, sitoshe kinataka mo, oh, yeah. Oh my, my, anataka ni chape. Sema shingapi mimi ni kate. Kasha jisati kwangu kama ni kwake. Ona, kameanza kunipa mambe. Kana tabi mba, mba, mba.
Kana tabi mba,
mba, mba. Kana tabi mba, mba.